wanna kiss me? Kache ya kudi, nitakuwa wako my baby. Je ukanitosa, ukanitupa, ukanisaliti baby.
Shakuna baby boy, macho ni kwako, na kitu nataka kunambia. Jiseke baby boy, ni mwenyewe niko, chochote waweza kunambia.
Do you wanna touch me?
Touch me.
Do you wanna kiss me?
Kiss me.
Hey, 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 hey. Tucheze wote lazis, tuwa shangali, wana fiki. Kache ya kubi, nitakuwa wako my baby. Turute wote pamoja tonight.
Hakuna baby boy, macho ni kwako we, na kitu nataka kunambia. Tuseke baby boy, ni mwenyewe niko, chochote waweza kunambia.
Do you wanna touch me?
Do you wanna touch me?
Do you wanna kiss me?
Do you wanna kiss me?
Tucheze pamoja, tucheze pamoja.